Sibishane na babu wewe.
Tunasondeka, yeah. Tunasondeka.
Oh hallelujah.
Tunasondeka, yeah. Tunasondeka.
Do it for the Father.
Tunasondeka.
Tunasondeka. Oh, let them know, let them know.
Tunasondeka.
By the name Jabede.
Give it your all and lipona. God bless you, you are going far. Tunasondeka, learn to appreciate alafu chukua namba, tutakipinta. Unapatana na mshirika ameshika kishash. Pasta kwa bashi na pedi kwa church. Cheki, hizo tabia zimeboeka. Tuna rezwa.
Tunasondeka.
Hakujangi church kupraisewa anakam kuona njeri.
Tunasondeka.
Ana church tabo, lakini form za kulewa ni njeri.
Tunasondeka.
Why you a do it like that? Maisha finja finja like that.
Tunasundeka.
Why you a do it like that? What you give is what you get right back.
Tunasundeka.
Keep on living like God atakutema. Kama warumoto, kamdomo ya mtoto. Hota, this one ni moto. Can't cool with water, sondeka ni moto.
Tunasundeka. 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 Tunarekebisha.
Shetani kunicheze yanga piki pomki. Sini chokesha chokesha mimi si donki. Nisitaki utiriri, sitaki mikosi. Form zake asiwezi so. Haji uko na kigonyi utadara umafan. Na mamorio wakuoni toka dead mbaka jani. Tunasondeka sondeka tabia zimebondeka. Umechokesha wadhiso. Kama boli metoboka wacha pressure cheza chini. Itabidi utushoka ni Yesu wa majini. Chugu na tuchanganya na tabia za kiganga. Hatu kuoni fiti bro.
Kama mziki lazima ufuatwe na kiki.
Tunasondeka.
Una maringo utaki kuona shabiki.
Tunasondeka.
Uwezi kuja bila uba buda jina lako bigi. Na ukikuja kuja mikrofoni unalete wako kiti. Hi bro, usomangi Bible. Unaweka ngoma shalo Yesu kama title. Hi bro, jina langu psycho. Tunasondeka maneno, this is a revival. Tunasondeka kila sande bila kuboeka
tunasondeka
oh hallelujah
tunasondeka
do it for the Father
do it for the Father
tunasondeka
oh, let them know
Nasikia wakisema gospel iko chini ati hatutoshi mboga.
Tunasondeka.
Bado tuko fiti uliza nae boy vile ngoma zetu bado bomba.
Tunasondeka.
Pasta nganga na jichocha ana hili buda kumbe pande kuna kitu.
Tunasondeka.
Mina thinka na tupima buda tuende pale tukacheki nini isho.
Tunasondeka.
Unasema umeokoka kumbe chini ya maji buda unapiga miti. Tumeboeka. Utajipata uko solo njeve kikupiga ukitengeka kwa kiti.
Tunasondeka.
Willy Paul alitusare lakini bado tunatambua huyu Yesu.
Tunasondeka.
Sina noma mina trust atarudi basi atukuze huyu Yesu.
Tunasondeka.
Uwezi pata DM kabla pasta haja kupa kumba.
Tunasondeka.
Wanadai usiende Eastlands katiwa na mtu akorunda.
Tumeboeka. Tunasondeka. Tumeboeka. Tunasondeka. Tumeboeka.
So a brother we sondeka mali kanisa imebondeka.
Tunasondeka.
Imekuwa long time ni majabu tunawaonyesha.
Tunasondeka.
Omi mistaki kuchomeka.
Tunasondeka.
Ndo maana dhambi mbaliweka.
Tunasondeka.
Imekuwa long time ni majabu tunawaonyesha. Yani bado hujaoleka na unafanya nae nini? Na marafiki unawasengenya chini. Tunaelekea wapi siamini. Tusiposo nde
na ukikata imekata. Not unless nyama ka
bado.
Wakismama ntaka Zimba ka za.
Tunasondeka. Tunasondeka.
Oh hallelujah.
Tunasondeka. Tunasondeka.
We do it for the Father.
Tunasondeka. Tunasondeka.
Let them know.
Tunasondeka. Tunasondeka.